Mayday.
Timba timba na genge, mamba wengi usije na kenge, upendeza hata vitenge, kwenye kijiji ya Turuki Mwenge. Si watoto wa ghetto kutata, ukitolewa beto acha kung'aka. Ukumkwala usichimbe, uwe na namba zikukinge. Tunaluka kopa kwetu everyday.
Noma.
Enjoy.
Noma.
Enjoy.
Noma. Noma.
It's normal life. It's a weekend.
Okay. Kasi noma, ni noma sana. Na iyo nyama sumechoma sana. Wani wete nasha unadona sana. Jicheza ngoma unabonga sana. Tulete shots, tunajisunda kandi. Mkuna spot, tunengia kama sim card kwa simu. Misi Benzima lakini mimkarima. Ulizia, king kaka mwalimu. Kikaka, kwa bababa, utapapa. Pata dada, akikupa, basi papakata. Chunga, da baba basata.
Unaluka kopa kwetu everyday.
No,
enjoy.
No.
Kasi noma, ni noma sana. Na iyo nyama sumechoma sana. Wani wete nasha unadona sana. Jicheza ngoma unabonga sana. Tuko moshi, tumedunga moshino. Nama silver, zimeja kwa jino. Na watoto, macho Filipino. Nipe yote, mami, no kipimo.
Wiki yote, nimesaka bredi. Sasa ni kusaka pedi. Baby basi shake your leg. Kafuchunga swara za mavedi.
Unaluka kopa kwetu everyday.
No.